We celebrate your life,
your life.
That you lived for who you are,
your life.
Joa Ju, Joa Ju. Guchabu kufi, kuvuki shukuri. Biri mu byo twakwigiyeho kunoza isezerano kubaha buri n'umurage udusigiye iruhuka mu mahoro nshuti y'urubyiruko ineza yawe tuzayizirikana
amarira arashoka cyama fe but I know you are in a better place
Ineza yawe ndiya
era.
We celebrate your life,
your life.
That you live for who you are,
your life.
Joa Ju, Joa Ju.
And your smile remains so real, hearing our heart. Forever, Joa, you are gone too.
Yari ntore kundinganzo na beneyo yagiraga urugwiro rwusuye uburyohe yagiraga igitwenge kirasineza agasoza mu nteruro ati ibyiza biri imbere isangira imana yawe ijabiro kwa jambo
Urukundo wadukunze abahanzi ntituzarwibagirwa Warakoze kudukunda
Nurukira mu mahoro
Uyuritola Uncle Joe Wakundaga bose Uncle Joe Kudusize kwe Uncle Joe Imani kutuza heza Uncle Joe
Habineza Gabineza Hora nineza Mubawe Kugwa neza Mawe Niyonge biru Dusigie Mahazi ye guhanze Ikwakire Joe
Mon arrête pas l'amour Joe On t'aimera pour toujours comme tu nous as toujours aimé Oh Joe Oh Joe Yeah Nivyo koko Abineza koko Only positive vibes and only generous vibes Tuzahora tubikwibukiraho
Turuta sebuti jehi Udusi jiende Joe, Joe, Joe Dorirungu tkebko tusi jie Namarira gusu tusi jie Dore kukumbu yari mkunti jena Itaenu busa na njenzata Joe, Joe
Umuntu no gukunda umurimo ubwitange n'ubupfura niyo ndwara dusigiye guhukira mu mahoro Joa Ju ntuzibagirana
umutima wawe wagutsenza ukumbura Joe wacu umunezero wawe mu bihe byose nza ukumbura Joe wacu nindu zadushimisha uko wabikoraga nindu zatubyinira rege uko wabigenje igendere Joe wacu luka mu mahoro
abineza ineza yawe
ntiyahere
we celebrate your life
That you live for who you are.
No lie.
Joaju, Joaju.
And your smile remains so real, hearing our hearts. Forever, Joe, you are gone too soon.
How can you take me, Baba, you do it?
We celebrate your life, that you live for who you are.
Joe,
Joe.